abantu bakuno no babigambo tebawena agezako kubasoma ya lugwamu bwe wanjagala gwe wabagatta bwongo simanyi olw'ekyokukwagala nga gwe musango naye ndi mu mutima gweno ngumye teekako ekkufulu osibe nzikiriza n'okulogondoge nkusaba sembeza nzimpone abakulimbalimba ogobe bali bateekemu omugu otuge nothing to worry kwagala nnyo dalingi nothing to worry kwagala nnyo dalingi baby walungi wanyo itiride ndimu mukwano gwonsi buwadde balika bakole batya kyo kiwedde ndikulemerako muggo nante bali bayaye tobesiga wayagala nze wakiggala enzigi z'omutima bw'oggula natamanyi mukwano mwajjira munnange nkwagala nnyo kwatulidde n'omutima gwange muggule jja tugende nothing to worry kwagala nnyo dalingi nothing to worry kwagala nnyo dalingi omukwano we gunuma onye nkusaba onkwateko olabe omukwano gwo gumbunyebunye bali bayaye tobesiga wayagala nze wakiggala enzigi z'omutima bw'oggula nagamanyi mukwano mwajjira nothing to worry kwagala nnyo dalingi nothing to worry kwagala nnyo